Shamba tulilima wote, wanavuna wenzangu bila idhini. Aisha, nakupenda sana. Aisha, nakupenda sana. Naona visa vimezidi sana, kila kitu nankaidi. Akilia baby, basi ujue umeumia baby.
Inalia we unache,
somebody save,
umenifanya mate. Inalia we unache,
somebody save,
umenifanya mate. Inalia we unache,
somebody save,
umenifanya mate. Inalia we unache,
somebody save,
umenifanya mate.
Jaribu kujituma ye, uwanjani ka Ronaldo ye, na kitandani ni hat-trick, kila siku ni hat-trick. Kitandani ni hat-trick, kila siku hat-trick. Mlizo tatizo bali namba tu. Aisha, nakupenda sana. Aisha, nakupenda sana. Ah, Mombasa fire. It's my time.
Baba, Chaila, let's take over the game.